This is the Mahiting FM podcast. It's time for Mufftown Spotlight. We are proudly and loudly Mufftownian. It's time for Mufftown Spotlight.
Aha, re tsena fela ka gangwe mo go yone jaanong moyeng wa rona wa tsatsi la gompieno tota ke mmegadikgang mo thelebišeneng le mo sealemoweng o diretse jalo ditheo di tshwana le bo SABC News. She was the social media producer teng ka fa SABC News, radio and TV producer ko SABC News. She's a radio content contributor. Ke tshepa jalo gore bangwe ba kile ba mutlwa gone fa mo Mahikeng FM ka sekhutlhwana sa The Power of She. Ga jaana she's the assignments editor ka fa News Room Africa. Also, she's the executive producer. Yeah, The Power of She. Eling a talk show. Eno kore bua jalo. Kadilo teno kore. Dimatla fata jalo. Basadi. Otene jalo kafama batu high school. Kafala Haiza class of 2005. Jano ngudrile interior design. Different from decorating tota. Otene jalo kafala the design school of Southern Africa. Adira jalo a national diploma in journalism. Kafala TU. A Bachelor of Technology in Journalism kafa TUT. Afeleza jalo ka Master of Technology in Journalism kafa TUT. Udirile kapele Corporate Communications kafa Wits Business School. Wile iponenda jalo ka boya Best Journalist Award in Northwest kama ho ole wa 2017. Yan hukunti.
Hey bana hukunti.
Hey. Ucho hela kaha mucho senkaha.
Chalas down
man. Yeah. Le bogeng madume wa bogetse ka tsana ke go ka dumedisa baretsi.
Madume motso le John ke bo gape ke dumedisa moretsi o tlhatlhwa wa Mahikeng FM.
Mhm. Ke tshepa jalo gore wae ga o tlhoke introduction e kalo tota wena o ngwana mo lapeng man.
Tota ke ngwana wa hela mo Mahikeng FM mo o itseng ke mo gae ke namile hela ke mo gae ke retsile.
Aha.
Hey o le bogeng lo tla bolwa ke dibuka
ma.
Tla bolwa ke dibuka. Wa bona jang na ko tota ya go ka etsoletsa dithuto tsa gago go pele ka tsela la mogotsi tsibanya mmele jana.
Ke se ke ngwana o le ba ba neng ba bidiwa di overachievers. Ke ka gale ke rata go ipona ke fitlhelela dilo tse di ko godimo gatse ke setseng ke naso tota. Le batsadi ba me ba ne ba le bogale thata ba le very very strict. Ke ngwana o ke neng sanke ke tsamaya ke sanke ke a gope ke sa tshwanelwa ebile ke sa letlelelwa go ya bo ko sekolo o kry-e gope go bo mosima batho hae dilonyana di tshwana le tseo ke sa tshwanela go ya koo. Ka jalo ke be ke iphitlhela e le gore so se nka se bitsang ke re outlet ke di buka ke iphitlhela e le gore a kere ke jewa ke bodutu ga gona sepe se nka se dirang. Ke iphitlhela e le gore ke rata go bala ke motho o ke ratang go buisa ke motho o ke ratang go bala e feleletsa e le gore ke se se leng gore se tla naturally to me. Ka jalo ke ka moo ke kgonang gore fa ke ntse ke dutse fela ke ntse ke gema nka buisa eng nka bala eng ke tsone dilo tse e leng gore di a nthogetsa tseo.
Mhm. So from interior design wa ya jalo ko journalism re bolela ka the transition.
Ene se transition e bonolo le seng motso ja ke se ke tlhalosetse gore batsadi ba me ke batho ba e leng gore ke godile ba le very strict. Gore ke simolole go ithutela dithuto tsa interior design ke ne ke tsena ya ka setso o tlhalositse ko mabatho hae. Mo dingwageng tsa maloba ke sa itse ka gone jaanong mabatho hae e ne le sekolo se e leng gore se itsege thata ka go producer batho ba e leng gore ba good ka di-languages. O tla gopola Tshepo Seate wa Bongo Muffin Stone ke one of dikgantshwane tsa ko mabatho high school and ba bangwe e ne le ba ba good thata ka di arts. So fine arts ne re thuta bo go draw bo go paint ka mabatho high school ke be ke kgatlhegela go dira dilo tseo tse di tsamaisanang le bo fine arts bo go botaki jalo. Interior design ke se rutwa se e leng gore mo go sone mo ithutela go aga tota nka e bapisa kgotsa ka e tshwantsha le architecture re ithuta go draw di plan tsa matso tsa dikago tsa bo dimolo jalo jalo. Ke ne ke naga ke tsaya gore ke seo se e leng gore ke ne ke se rata ka nako eo. Mo godimo ga moo ke ne ke rotloediwa ke papa wa ka o e leng gore o nadira as a project manager in construction and civil engineering. So ka gale o na rata go ntha a re ha ke nne wena ke batla go nna o le civil go bona o le civil engineer. So ka tlwaela mo tlhaloganyong ya me go gora gore nna ke a go nna bo architect bo civil engineer mo constructioning. Ke godile ke le ngwana o nantsi jalo ke ka mo ke pitlhetseng ke ithutela serutwa sa interior design. Mme re le fa nako e ntse e tsamaya ka iphitlhela e le gore ko sekolong nna tota ke o itumelelang gore ko bofelelong o ne o fiwa assignment gote designer airport wa go simolola ka go drawisa plane ya airporto le dikago tsa teng gore di ntse jang o bo feleletsa ka mo gare o kgabisa airporto e o e tsamaya jaana le jaana. O bofelelong after 2 weeks ga assignment eo o tshwanetse o e submite o ne o tshwanela ke gore o presente assignment eo wena o pele ga tlelase le di-lecturer o presente. Yaanong ke be ke lemoga gore nna ga ke fiwa assignment so fela se ke se batlang go ipona ke 2 weeks ke go presente. So ke ne ke dira assignment yaka ke itlhaganeletse fela gore fela ga nka ipona ke eme mo pele ga tlelase ke presenta. So ke ne ke feleletsa ke sa tsenye matsapa thata mo the design aspect of it, but ke tsenya matsapa thata mo the presenting side to it. Then ka simolola ka bona gore moman nna sentle-sentle ke rata go ema fo pele ga batho ke ntse ke bue ke ntse ke tlhalosa ke presenta ke so se e leng gore se tla naturally to me se tsa bo gotaka ke a di kgona ka gore ke rutile mara ga se seo se e leng gore se tla naturally mo go nna. E be ke re nna mo dipuisanong tse di telele tota le batsadi ba me go manwa re lela re lwa re sa dumalane e dikgang tse di telele ka gore ebile ke ne ke amogetse bazare go tswa ko sethong se sengwe sa di-architects. Yaanong ke tshwanela ke gore ke tlogele ga ke tlogela course eo ke or ga ke fetsa a ke gone o tshwanela ke gore ga o fetsa go kry-a bazare o ye go dira ko setheong seo se se go fileng bazare gore o buse matlole a ba go tsentseng sekolo ka one. Yaanong nna ke ga ke ree nna ga ke fetsa ke a go ithutela serutwa sa journalism e le gore ke simolotse go batla go dira dipatlisiso ka gore ke ne ke itse gore ke motho o ratang go buisa makwalo dikgang ke motho o ratang go tlhola a lebile dikgang ke ne ke le ngwane o ne a rata go tlhola shebile dikgang thata le bagolo bosigo ka bo 8 o'clock ga di tsena ka dinako tsa bo Bob TV bo Michelle Baden-Holstein batho ba tshwane bagatsi ba tshwanang le bao ke rata go ba reetsa thata. Ke ne ke re moman batho ba bereka mo di-radiong ba le mo di-television ba go tla jang go iragale seo seo ke mo dipatlisisong tsa me ke lemoga go na le serutwa se se bidiwang journalism. Ke ba ke dira dipatlisiso ke be ke apply-a ko TUT le ko University of Pretoria ka bogodu batsadi ba ne ba sa itse January ke be ke tshwanetse gore ke ya ko setheong se ke nentseng phile bazari ga ke fetsa go bona dithuto tsa me ke boela koo ke ba rakere mme nna itsane ke ne ke sa ikaelele go bereka ga ke kry-ile space ke ya go ithutela serutwa sa journalism. E nna tsibang madi a bazari a go busiwa ke mang tota e nna dikgang tse di telele fela o go rontsentse e tsona mme ko bofelelong babe ka ke tla re ka mogau wa modimo ba dumela gore ke seke ka tlhola ke due batsadi ba me ba seke a duela matlole ao ke tsamaye ba nkgolola ka go ithutela serutwa sa journalism ko Tshwane University of Technology. E tlhophile Tshwane University of Technology ka gonne ke ne ke utlwile gote o teng go diriwa di-practical thata more than theory. Ke be ke re ke batla go dira e ya di-practical thata go gaisa theory. E rile ka second year yaka ko Tshwane University of Technology ka lesego kgotsa ka go bereka ka thata ke ga ke le mongwe wa baithuti ba ba leng ko godimo go gaisa ba ba neng ba tlhophiwa ke setheo sa SABC News go ba direla jaaka an intern.
Alright, hey, now I hear a journalist indeed.
Ola bukeng khosilenzi mo tsela gompieno ke se khantshwane ga go tlwa mo merong ya tsa journalism fa motho a karialo motho a karialo are re nya re go utlwile ra go itse ka ra go tlhaloganya o le bogeng janong motho a ka felletsa botsa gore ntle le tiriwa gago ke eng gape seng se o se dirang jaaka ke bone gore ka re motho o maphatapata
ke rata go dira thata le batho ba bomme don especially ba sa ba le gore ba banyane mo go nna ke motho leng gore ke tlhala kere fang ka bikini ke kile ka nna le seo se go teng se bidiwa mentor kgotsa motho go teng bidiwa mentor ka go nka be ke le khakala thata go gaisa mo ke leng teng gona yanong yanong ke rata go tlhola ke ntse ke tshotse that mentorship role mo maphelong a basetsana ba ba farologaneng ke ba rotloetsa ke rata go na le ke simolotse project e ntšha e leng gore it's a television talk show re setse re gatise dithulaganyo di ka nna tharo le basadi ba ba matla metlo ba mo Aforika Borwa so sengwe le sengwe se e leng gore se dira gore ke iphitlhele ke le in conversations le basadi le makgarebe re bontshana gore ka godisana yang ke se itumela ntle le fo ke rata di language so very much so anything that has to do with learning new things about a new language ke ithuta dipuo tsa batho ke sose ke se ratang thata ntle le fo ke motho fela ka gore ke bereka thata ke agela ke le ko mmerekong ke motho fela o ratang go tlhola a ituletse fela a ithobaletse a ke motho a dutse dintsi thata
oh ya
ke kgwedi ya bašwa o lebogeng molaetsa gago as a young person segolobogolo jang wa mono Mahikeng go bašwa ba bangwe ba latlhetse toulu ba re go thata ke tle ke utlwe go tea nya re imetso re le bašwa o ba raya o reng bašwa bao re lebile jalo go le dipalopalo tsa botlhokatiro di tsweletse jalo go ka oketsega thata mo nageng ya rona Aforika Borwa
nka rata fela gore motso for as long as o santse o na le tshisego eo mo pelong ya gago ya gore tsatsi lengwe ke eletsa go ipona ke lefale for as long as o santse o na le toro ke rotloetsa thata bašwa ba rona gore ba lore ka gore dilo tse dintsi o di fitlhelela fa o kile wa nna le toro fa o sena toro ya go fitlhelela sepe ga o na o fitlhelela sepe fa o na le toro o kgona go fitlha mo boemong jwa gore maare ke dira eng gore toro e yame e fetoge nnete e be nna mo e leng gore o simolola go dira gone go netefatsa fa o fitlhelela toro eo ya gago ga go bonolo le fo rona re bua re lefa ga go bonolo ga go sepe se se bonolo mo botshelong rotlhe re kopana le dikgwetlho mme fa o na le mollo o santseng o tuka mo pelong ya gago ya gore dikgwetlho di le teng kana di seyo ke batla go iphitlhela ke lefale kgotsa ke batla go fitlhelela selo sa gore sa gore wa go kgona nna ke sone se e leng gore ke kgontsha go fitlhelela dilo tse ke di fitlhelelang ka gore ga nke ke latlha toro eo ya me I believe in the beauty of dreams and I believe gore ga o sena toro o tshwana fela le motho a sena tsholofelo ka jalo ka re nna le toro
a utlwa nnyaa ke molaetsa o maatla ba ba go tsang ba batla go sala jalo morago ba go fitlhelela kae o lebogeng
mo Facebook ke nna o lebogeng kgotsi lentswe mo Instagram ke ole anoko kgotsi lentswe mo Twitter ke at ole kgotsi lentswe dinomoro mogala tsa me kgaitsadi ya me wa itse ke aga ke diphasaladitse fela ga ke motho o mo fitlha ka dinomoro mogala fa mongwe a batla go mphitlhelela ke fitlhelelwa mo go 083-4477-861 ke ka moo motho a ka mphitlhelelang ka gone
nna ore go lebogile kgola Baba we tumele
ka di engine number ya go.
E no gore ba utlwe go mo ntsentsa re ka o eng ka o eng a kirile yalo ba itse ano go
baba. E do ke ba se ba go tlhalogantse.
Aha no we tumele jalo le tsatsi la gago a kere.
Ke a leboga tlhola ntse le moretsi wa Mahikeng FM a tlhola sentle.
Thank you. Yone ile o lebogeng lentse mo sekgotlheng sa rona sa Mofftown Spotlight. Re tla re we are proudly and loudly Mofftownian. Re bua jalo le bana ba mo gae ba neng gore o itse keng. Ba tswalela jalo go ka tsholetsa go demo flaga ya rona.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Saloajo.